Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Sema kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu.
Leo hii. Chochote ambacho kilikuwa kipo. Ninapofungua simu yangu.
Kwa damu ya Yesu.
Naporudi nyumbani kwangu. Kunapokuchwa. Yote yaliyokuwa hayapo yanapatikana. As you open up your phone now, yanapatikana.
Kwa jina la Yesu. Nayapata.
Habari njema inakuja.
Naipata.
Kwa damu ya Yesu. Mema yamenifikia.
Good news only.
Kila habari mbaya.
Kunihusu mimi.
Kwa damu ya Yesu.
Ninaipoteza.
Naifuta.
Kwa damu ya Yesu.
If you believe, can I hear loud as amen? Sema sina habari mbaya.
Sina habari mbaya.
Sijashiriki mimi.
Damu ya matatizo.
Nimeshiriki mimi. Damu ya Yesu. Yenye kila lililo jema.
Inayonena mema.
Kwenye chochote ninachotafuta.
Napokea matokeo mema.
Napokea mema. Wiki hii.
Kwa kuwa nimeshiriki.
Damu inayonena mema. Sina bayo lolote litakalo nikuta. Napokea mema. Kwa jina la Yesu.
Hallelujah.
Tell your neighbor congratulations. Something good has happened already. Congratulations. Enda kwa watu watano waambie congratulations. Good news to you. Congratulations. Good news to you. Kama unaweza kumwambia ile good news, mwambie ile kazi ishapatikana. Mwambie naomba ni kuhadisie story yako ya wiki ijayo. Wateja wamepatikana. Give them good news. Wakati anasubiria kwenye simu, give them good news. Wewe ndio nabii wake, mwambie nimeona wateja wamekufuata. Nimeona kazi imekufuata. I will celebrate with you. You are married next year. I celebrate with you. Shale baraka sete. Kulenje. I celebrate with you there.
Yes.
Unajua mstari tuliosoma leo is very interesting. Kule nje nimewaelewa. Kwa uwezo wake wa uungu ametukirimia vitu vyote na kazi ile ikiwemo. Sio kwa cheti chako, kwa uwezo wake wa uungu ile biashara imekirimiwa. Wale wateja wamekuja. Sio kwa uzuri wa tangazo.
Yes.
Kwa uwezo wake wa uungu.
Yes.
Receive it now.
I receive.
Nimeshiriki tabia yake ya uungu. Aye. Nimeshiriki tabia yake ya uungu. Si unaona umekuwa mwepesi? hata uchungu umeondoka.
Yes.
Umekuwa mwepesi.
Yes.
Lilokuwa liwezekani linawezekana.
Yes.
Kwa uwezo wake wa uungu.
Yes.
You shall fly beyond.
Amen.
Beyond expectation of your friends.
Amen.
Beyond expectation of your haters.
Amen.
Before their eyes.
Yes.
They will see you flying.
Amen.
Before their eyes.
Yes.
They will see you another job, another opportunity, another customer, another house, another, hallelujah. Before their eyes. This, hii haitafanyika kificho. Tumeiombea kificho, ila itatokea peupe.
Yes.
Before their eyes.
Yes.
Before their eyes. Kwenye ule mstari wa Wakolosai kuna kitu mnyinyi mkukiona. Naomba nirudishie kale kama mstari wetu kwa Wakolosai kale. Tulikovua enzi na mamlaka. Kwa hiyo saizi mshirikina yoyote atakaye kuja kuzengea mambo yako. Amevuliwa enzi yake?
Yes.
Amevuliwa mamlaka yake?
Yes.
Anakuja uchi.
Yes.
Na akija uchi weka viboko.
Amen.
Now please give me in English. Let me show you the way it is written. Let's go. Having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly. Where?
Openly.
How?
Openly.
How?
Openly.
The way you will get your job.
Yeah.
The way things will happen to you.
Yes.
The way your elevation will be.
Yes.
The way promotion will be for you.
Yes.
Say openly.
Openly.
Anasema triumphing over them. In it. Next verse. Let no man therefore judge you. Over. Tuli hapo hapo. Let no man therefore judge you. Kwamba unaweza kupokea hiki, kwamba hiki unaweza kupata. Manake from now, no man will be able to have a final say over your life.
Never.
No man will be able to judge you. Hapa anasema, in meat or in what? In meat or in drink? Or in respect of holiday, or in the new moon, or in yani manake from today, no one should say leo ni weekend, kazi wezi kupata. Unipangi baada ya kazi ya Yesu ya msalaba.
Yes.
Unipangi.
Yes.
Baada ya kushiriki meza ya Bwana leo.
Yes.
Unipangi.
Yes.
Eti mwezi huu hamna wateja sana. I have no season.
Yes.
Eti hii ni high season, hii ni low season. Not for me in the name of Jesus.
Amen.
I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
Let no man judge you.
Yes.
Nani kasema huwezi kupata ile kazi? Haya, unajua huyu hatuwezi. No. Any judgment they had against you by this verse, it is removed. The Bible says having spoiled principalities and power. Manake hakuna mganga wa kienyeji atakana picha yako. Aamue, a judge. See, judgment inaamua huyu anyongwe paka kufa. Judgment inaamua huyu aferi maisha. So from today, no one will have a judgment of your life.
Amen.
I decree and declare in the name of Jesus.
Yes.
Na hata kama kuna any judgment was issued for you.
Yes.
I decree and declare.
Yes.
That judgment is nullified.
Amen.
Sema nimekata rufaa.
Nimekata rufaa.
Kwa kushiriki meza ya Bwana leo.
Kushiriki meza.
Nimekata rufaa.
Nimekata rufaa.
Kwenye meza ya Bwana.
Kwenye meza ya Bwana.
Kwa ushiriki huu wa meza ya Bwana.
Kwa ushiriki huu wa meza.
Kwa damu na mwili wa Yesu.
Kwa damu na mwili wa Yesu.
Nimekata rufaa.
Nimekata rufaa.
Judgment yoyote.
Judgment.
Hiyo kwa inasema asipate kazi.
Hiyo
kwa inasema asiolewe.
Hiyo
kwa inasema asioe.
Hiyo
kwa inasema asioe na maisha ya maana.
Leo hii kwa jina
Yesu.
Leo hii kwa jina.
Nimekata rufaa.
Nimekata rufaa.
Na maamuzi yamefanyika kwa upya. No one will judge me. The old judgment is nullified. Yes.
Yes.
Nikupe lugha ya kimahakama. We are here, therefore, declare this judgment, the old judgment against you is void, is nullified, is empty.
Amen.
So no case here.
Amen.
I say no case.
Amen.
Kama ukoo wako walikuwa wanapitia mapito fulani.
Yes.
Na wewe wakakujumuisha kwa kesi ile ile.
Yes.
I say because of the blood of Jesus.
Yes.
No case over you.
Amen.
Si useme amina kama unaamini.
Amen.
I say no case over you.
Amen.
Sema sitahukumiwa kwa kesi ya baba yangu.
Sitahukumiwa
kwa kesi ya mama yangu. Sema nakataa.
Nakataa.
Navuka walipokwama wao.
Navuka
walipokwama wao. Napokea wasiopokea wao. Kwa jina la Yesu. Najenga wasivyojenga wao. Nafika wasikofika wao. Naenda wasikoenda wao. Mimi mipaka inanifungukia. Kula alibako wa mama yangu hajawahi fika. Baba yangu hajawahi fika. I break through. In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Shall go where your mother never went.
Amen.
Where your father never went.
Yes.
Na nikwambie tu. Unajua kuwa na kuwa nacho muda ule ambao pia yeye akuwa nacho.
Yes.
Ni muhimu sana.
Yeah.
Wengine wazazi wenu wamejenga. Lakini uzimani. Uzeeni. Wewe yako mapema.
Yes.
Yesu anakaribia kurudi, vya kwako lazima vitokee chap 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 chap.
Amen.
Chap 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 chap.
Yes.
Chap 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 because of the blood of Jesus.
Amen.
Sema because of the blood of Jesus.
Because of the blood of
ambayo
Jesus.
Ambayo hayakutokea. Yanatokea. Yasiotokea kwao. Kwangu yanatokea. Waliposhindwa kuvuka wao. Mimi navuka. In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Hallelujah.
Amen.
Kazi aliyonituma Jehovah leo nimeimaliza. Nimeliweka jina lako mahali ambapo hutakataliwa tena.
Amen.
Tayari mimi nimeimaliza, nimeiweka CV yako mahali ambapo hautakataliwa tena.
Amen.
Nimeiweka CV yako mahali ambapo hauta apply kitu kwa kuambia hapana.
Amen.
No more judgment for you.
Amen.
Maamuzi yoyote atakayofanyika juu yako from today.
Yes.
Kwa miaka mitano ijayo.
Yes.
Yatakuwa kwa namna ile uipendayo.
Amen.
Na kwa style ile uitakayo.
Amen.
If you know what I'm saying, can I hear loud as amen?
Amen.
I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
By the reason of the blood of Jesus and his body.
Yes.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Every character that was not of God.
Yes.
Kila ambacho sio tabia ya uungu.
Yes.
Kimefishwa.
Amen.
Kimefishwa.
Amen.
Uoga sio tabia ya uungu.
Yes.
Hakutupa sisi roho ya uoga.
Yes.
Uliokuwa unayaogopa yote.
Yes.
Receive boldness for it.
Amen.
The righteous man shall be bold as lion.
Yes.
Kwa jina la Yesu, ujasiri kama wa simba.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
God is teaching us. He is likening himself with character of several animals, and God is saying aliwabeba wana wa Israel kwa mbawa zake kama tai anavyobeba vifaranga vyake. So God is likening himself with the character of an eagle, and then in Isaiah he prophesies and saying wale wamngojao Bwana watapaa juu kwa mbawa come a time. Manake, we can attain the character of ego. Kwa sababu ya kushiriki mwili na damu yake, tumeshiriki tabia yake.
Yes.
Kwa sababu hiyo, we will never be below.
Amen.
But always higher.
Amen.
Our names are going higher.
Amen.
Hizo KPI walizo kuwekea ofisini, you shall attain before the time.
Amen.
Supernaturally.
Amen.
Supernaturally.
Amen.
Supernaturally.
Amen.
Kati nimeanza ibada nikasema hivi, forget about what you can and what you cannot. Forget about privilege ambazo uliokuwa nazo, ambazo ukuwa nazo.
Yes.
Forget about them. Uwaze uwezo wake wa uungu. Uwezo wake wa uungu utakukirimia kila utakachokihitaji kwa jina la Yesu.
Amen.
No failure in the name of Jesus.
Amen.
Chukua sadaka yako. Thank you, Lord. Siniulize, pastor, mbona hayajatuelemea? Nimechoka. I want to go home and rest. I'm already done. You will testify to us this week. Please never miss this week.
Yes.
No matter what, never miss this week. It's very important. Watu wa kule nje mnanisikia? Never leave without the last blessing. So listen to this. Never miss next week. Do your best to attend. Do your best to attend. I know some of you, ratiba zinabana, foleni barabarani. Hata kama utafika wakati tunatoa baraka ya mwisho, make sure you attend. It's very important that you be found in the house of the Lord. Kama umekuja na limbuko lako au fungu lako la 10, kimbia nalo mbele. Did I use a lot of energy today? I bless you in the name of Jesus. Ninaitoa kazi yako kwenye utukufu mdogo na ipeleka kwenye utukufu mkubwa.
Amen.
You are changing glory today.
Amen.
We are changing glory of that business.
Amen.
We are changing glory of that career.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
Amen. Weka sadaka yako kwenye madhabahu. Alafu urudi kukaa. Sadaka yako kwenye madhabahu. Please, no matter what you can do, nataka usimame kule, uombe leo hii. God bless you. Uombe leo hii ya kwamba, Mungu, ninaomba katika jina la Yesu. Pray. I change the glory of my work. Glory of my CV. Glory of my name. Deal with that. Deal with that. Ametuambia tuna uwezo wa kubadilika kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Tunatoka utukufu hata utukufu. I'm tired with the old glory. I want to change glory. Listen, ukichange glory unachange aina ya watu wanaokuja kwako.
Amen.
Ukichange glory unachange aina ya marafiki. Ukichange glory unachange aina ya customers, aina ya clients. Please change your glory. Change your glory. Kwa kuliangalia neno ambalo umelisikiliza leo, change glory because of the blood that you partake and the body of Christ that we shared today. Change the glory. Change the glory. I receive to walk out here with the same glory that I came in. Brakto jaga lepro My business is changing, Lord. My career is changing, Lord. Belikra skotuse igabara kota barakata igabara koria brakadia hebra korabara kata ketelikra askezia benekoria ka mentara basukate belikara bashandara makoria rakata barakoglebeligo belikada sute egretizake hebra korabashakota barakoja libre egranosiko belekoda
la kota lebe egede pele kore brada manda le koto le bragadi eka bara noske bregedia kata bara kori grepe ligo oska palano kete lizeke ibrakata la bashke dimenta yeko broke ne rote
the glory will never be the same
kata bala kata palavana yeka bala
kata bala yeso hali mpya kwenye hii biashara hali mpya kwenye hii kazi
kete libara deli kora bashke kete liba reto robo shke liba rakata ba reko bora kasha kota liba ata liba reko bori gremelino oska balesu hebra da bali ya kokate bele koro bota la bari ya kokaba rakapala suse ekratizo bele kota bala nogete ibene kora manda ibene kora manda keto sokota bele kora bara kuse ibra kora bara kuse ekatina matalude bele kete ligo odi bene kata bele kora pasha katune bara kata la bara kata bele kata luze eta kotema bara koria rakapa reko para tuze ekratiko prekete liko makatule entakabondo ibra katoria rasa kata balagada reko poria romo shendere mungi ebra gada baragada vale sokoto lome gidaba iko prote li moske preko rabasiko oplerida reko poria resuka atapa
sema kwa jina la Yesu inabadilisha leo hii atua ya utukufu wako sawa sawa na neno la Bwana tunatoka utukufu na utukufu inakataa kubaki kwenye utukufu wa nyuma kwa jina la Yesu nilichopokea leo kinanibadilishia utukufu utukufu wa biashara hii utukufu wa jina hili utukufu wa kazi hii kwa jina la Yesu neno linasema ulimkirimia Yesu jina lipitalo majina yote kwa jina la Yesu leo hii ninapokea napokea heshima mpya jina jipya utukufu mpya kazi mpya kwa jina la Yesu it will never be the same in the name of Jesus kwa uwezo wako huu ninapokea yote ulionikirimia kwa kuwa nimeshiriki tabia yako ya uungu nakataa mambo ya kibinadamu kunizuia nakataa tabia za kibinadamu kunizuia kwa jina la Yesu
amen
Bwana Mungu akubarikie na kukulinda.
Amen.
Bwana Mungu ninayemtumikia akuangazie nuru yake ya kufadhili.
Amen.
Bwana Mungu ninayemtumikia akuinulie uso wake akupe amani.
Amen.
Receive peace in your business.
I receive.
Peace in your family.
I receive.
Peace in your career.
I receive.
Peace in what you do.
I receive.
In the name of Jesus.
Amen.
May you never lack.
Amen.
Because his divine power.
Amen.
I really want to insist that divine power.
Amen.
Hauendi kazini peke yako.
Yes.
Unaenda na divine power.
Amen.
Uwezo wake wa kiungu utakupa yote utakayoyataka wiki hii.
Amen.
Pokea kila utakachotamani wiki hii.
Napokea.
No struggle for you.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Hard life not for you.
Amen.
Not your story.
Amen.
Hard business?
Yes.
Not your story.
Amen.
Receive that dream come true in the name of Jesus.
I receive.
Aina ya mauzo unayoyaota. Uwezo wake wa uungu.
Yes.
Kilo mandola bagiso varade kilomai.
Yes.
Ukakuletee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu.
Amen.
Ulinzi wa kiungu. Uletwao na uwezo wake wa uungu.
Yes.
Kila mtego unapasuka mbele yako.
Amen.
Upanga wowote ulioinuliwa kinyume na wewe.
Yes.
Utamkuta yeye aliyeuinua.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Today you are blessed.
Amen.
Monday I call it for you.
Amen.
It is workable.
Amen.
It's not a heavy Monday.
Amen.
It will be an easy Monday for you.
Amen.
Tuesday will be easy Tuesday.
Amen.
Wednesday will be easy Wednesday.
Amen.
Thursday will be easy Thursday.
Amen.
Friday will be easy Friday.
Amen.
I decree and declare in the name of Jesus.
Yes.
Saturday will be easy Saturday for you.
Amen.
Sunday will be testimonious.
Amen.
No bad fortune.
Amen.
Hakuna bahati mbaya.
Amen.
Hakuna hasara.
Amen.
Imekemewa kwenye malango yako.
Amen.
Haitapita kwa jina la Yesu.
Amen.
kila ulikobisha hodi.
Yes.
Kutaka chochote kile.
Yes.
Either ulibisha hodi kwa kutumia barua.
Yes.
Au kwa kutumia email.
Yes.
Au kwa kupigia simu.
Yes.
It is a yes for you.
Amen.
I say it is a yes for you.
Amen.
Have a restful week.
Amen.
Have a week full of laughter.
Amen.
Have a week full of joy.
Amen.
Wiki have news that will make you laugh.
Amen.
From tonight,
yes,
may you have what you have never worked for.
Amen.
May the Lord bring it for you.
Amen.
Things that you will know uwezo wake wa uungu umenikirimia.
Amen.
May you receive that call that you didn't push.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
If there was any trouble anywhere,
yes,
peace be still.
Amen.
Peace be still.
Amen.
May you have calm relationship.
Amen.
Calm marriage.
Amen.
Calm business.
Amen.
Peaceful career.
Amen.
You shall fly without any trouble.
Amen.
Even if there is a storm in your life,
yes,
you will soar like eagle.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Receive good news from your family members.
I receive.
You'll hear your brother is well.
Amen.
You'll hear your sister, things are working well for him.
Amen.
You'll hear a story about your mom, about your dad.
Amen.
About your relative, things are working out for them.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Yes, alisikia habari yule umpendaye hawezi. Ya kwako itakuwa tofauti. Yule umpendaye anaweza.
Amen.
Yule umpendaye kitu chake chema kimekaa mahali pake.
Amen.
In Jesus name.
Amen.
With all my heart, I love you guys. See you tomorrow. God bless you guys. I love with all my bone, my liver, my heart, my lungs. In Jesus' name, I love you.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.